Parliamenti eisize nungo sereza mamateka gemisoro agagenda okusibwa mu nkola omwaka gwa byensimbi ogujja 2026 2027. Gavumenti yaleeta amabago 8 mu kutegeka embalirira y'omwaka gwa byensimbi ogujja okuli erya Excise Duty Amendment Bill 2026 eriyongeza omusolo ku liita ya petrol ne diesel ne shillings 12,000. Ebbago eryayisiddwa lyoleka nti kati omusolo ku liita eya diesel gulinnya okuva ku 10,200 okutuuka ku shillings 10,400 ate guli ku liita ya petrol gulinnya okuva ku shillings 15,500 okutuuka ku shillings 17,500. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyensimbi Amos Kakunda yategeezezza nti okwongeza omusolo kigendereddwamu okutaasa ebbeeyi y'amafuta erime kuba ng'erinnya ate nga bwekka. Ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujunganda kw'ossa owa Mbale Industrial Division Karim Masaba bawakanyizza ennongoosereza zino ne basaba gavumenti ereme kwongeza musolo ku mafuta kubanga abakwatibwako baguwakanya olw'okuba nti gwakukosa ebyenfuna by'eggwanga naddala nga mu kiseera kino waliwo olutalo mu mawanga agasinga okuvaamu amafuta mu Middle East okuli Iran. Kati minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi bino abiwakanyizza n'agamba nti gavumenti tesobola kwesigamya byenaakola ku mbeera eri mu ggwanga erya Iran bwegita emisolo emijja ku mafuta ne giyisibwa. Omusolo omulala oguyisiddwa gwe gw'ebitundu 30% ku ngoye enkadde nga guno gwekuusa ku kyasalibwawo abakulembeze ab'amawanga g'omukago ogwa East African Community mu mwaka 2016 olw'okuggyawo emivumba kitumbula amakolero ag'engoye aga kuno. Omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda yagezezzaako okuwakanya omusolo guno ng'agamba nti alipoota y'ekitongole ky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics ey'okubala abantu ey'omwaka 2024 yalaga nti bannayuganda ebitundu 31% balina olugoye lumu ate ng'ekaramoja yo bali ebitundu 6% na n'olwekyo omusolo ku mivumba tegugwana kwongezebwa naye ng'ensonga ze tezaawuliriziddwa. Omusolo ku buli liita ya butto gwayongeddwako shillings 10 ate okuwandisa motoka enkadde okutandikira ku myaka 9 bukya ekolebwa nagwo ne gwongezebwa ng'eno egibwako ebitundu 20% ku nsimbi ezigigula emyaka 10 egibwako ebitundu 30% ate emyaka 11 negibwako ebitundu 5% ku nsimbi ezigigula nga gavumenti egamba nti eyagala kwewala motoka ezikosa obutonde. Parliament mu ngeri emu era yayongeza omusolo gwa shillings 2,500 ku seminti, grout ne adhesives nga kati ensawo ya seminti omusolo gwayo guli ku shillings 7,500. Kati Karim Masaba omubaka wa Mbale Industrial Division aliko byayogedde ku misolo gino egyayisiddwa.
Ku mafuta ne closing out era gavumenti yeyisizza ekyayo okwongezaako nusu 200 ku buli lita naye ku kya sementi nebasalawo ne bongeza okuza ku 7,500 ekifo ky'okuziza ku 10 ebyo emisolo nga ku mmotoka baadde baagala kugaana emmotoka okuyingira eggwanga emmotoka ez'emyaka 13 14 15 okweyongerayo so kino kyo palamenti ekanyiza naseera ne bakiwithdrawinga kwongeza stamp duty okuwandisa ebyamataka nga gavumenti yagala jijja ku 1.5 ejiza ku 3% ku bali y'ettaka kino ne tugaana okukanya nabo kwabaddewo engoye nga tugamba nedda soke tudevelopinga capacity soke tulabe nti tusobola okukola engoye wano ezalayisi nga tetunaba kuba nti twongeza omusolo naye era nakyo gavumenti bakisinziza amaanyi ne bakiyisa ngaye babadde baagadde omusolo ku sukaali gavumenti ebadde eyagala kujja omusolo ku nusu 10 buli kiro ekuze ku nusu 3 wano tulwaniddewo era tumaliriza tugambye akatukagudde ku kale ku nusu 2 okuva ku 10.